yeah, higere ku bahomisi banje bose b'i Kigali mu Rwanda. Love ya.
Yo ngire neza bikomerese uhemukura muke urajuri menje shumi ruzameho batutazamenyera ukabona uhera usoma mu mutwe nashaka nicyari kwe sinde wisene kugisakara ku ifotaniro ahuwa gospel city manga nikwisi asaramara abaturanyi itereri yo rurema bintu warakozeho mbaye umuti w'umutima turiya mabuye yanzwe n'abafundi zantama zatawe zitakurikiye izindi mu rusobe rw'ibitekerezo Kigali ndiri yata day one my mic and kumenya ibyanjye nakuriye kuri iyi mihanda y'umukara umenye ejo ntegereje urunomo nganishijwe ijya geto mwebwe mutamenye n'iby'imbaga ituyiyo bateka ku bunani nabonye gasana tabiza akabako jye simbarebera iyo mfatishije nshayo ntera udiswende zabo dukina zinyita tonto wenda wankatira usanzwe uzira abafoswasi ngo turi abaswahili nta cyizere tubonamo urwo n'urwitwa zo nuteze kumindura inzu uruvugiro rw'abihe byitabaza byaka inyeri y'abatifite nge ndabahumuriza bereka ko ukunda agize atari bwo twakagize
mbigenjene ndinze nagangarira ku miharuro ya kejiye mana yanjye ko ndinze nsaza n'imano naha urugendo ni rurerure sinzi uburyo nzasoza isumba nzika
twarabo kuziturira nk'utunyugunyugu tukokoka iminsi yose isanzure twarabo kwiberaho nk'utunyoni tugahora twiririmbira iteka duhimbawe cyokajya ko mbona nzize nagangara narwanye nyinshi yinzabona imbere y'urusobe ninde nyama y'iminsi nyamunsi agenda runono umuruho ngira uwa kafunani toto nkoreshwa nk'ingorofa n'ikintu ca n'ukemba bitanje iyo bitabanya mwica hari mba ndi umanza aganya underground cumi dukomeze kwicuma katibwe naho kajya icyo wahawe ni wo mugati akesa kigure ukuri gutaha iwabo iyi misozi kakaye wenda itemba amazi after big dish ndabona wakwikiye ikoti Utaziba jipi ya wafuye
Ayi mbigenjene Ninze nagangarira Kumiharuro ya kejiye Mana yanje Kondi nje sasa ni mano naha Urugendo ni rurerure Sinzu uburyo nzasoza Usumba nzika
Ubuceri twatanze tujya studio Amajoro twiruka sinyuma ya muzika Bakana n'ubu ngubu dutegera kwa rubangura Nyemerera ngo uhishurire nge nanza agasuzuguro n'ibiryo by'inyuro ntibibyibushya duke twanjye n'inumire ntamenya ibyakaraye ifungwe nirariza agafunze agasagambe mu mapfa tuyishinja ko ishaje ndetse ko yameze amenyo nyamara twe ndabona mu zitari nzende turamira tukamiraza tukarya n'abacu aho ni muyoka kazajya wa mugarura ntaduhana twengwe dusiga tutamarira iradukunda nziko izaduhora hafi iteka mu mvura y'amahindu mu muyaga uhuba ku zuba rya hatari ari natwe men ntutinye ibyuma ibyomoro biriho tera intambwe ndende wenda puti enkame iyi tawunsi kigoma bari ntibakubarure abakubabaje ndende nzi kubane nabo
ayi mbigenjene ninze nagangarira ku miharuro ya kejiye mana yanjye ko ndinze nsaza n'imano naha urugendo ni rurerure sinzi uburyo nzasoza usumba nzika
nge ndi usumba nzika day one Barrick music double D and Barrick Garcia Jay Pony baby top gangs KGM Bucka USA KGM